ብራኔ ልዩ ፖሊስ ተናኖ ሶማሌ ቴዱፈ አከጅራቶቲ ጀዳንቲ ወራን መከላከያ ለካን ራያ ፍትሳለ ደባላቴቲኒ ጋምሳዲ ነማዴ ነምኩዳን ጫልፊጤ ዲደመጫል መመዴ ሰጀን ተነረቲ ማዶለለ ነማት ሆስፒታል ያበሎ ከማ ወላናቹ ጅራኒለን ጅራኒ ማዶለ ቡልቺን ሰለ ወልጠርገቴ ቢሴነሞኒ ጋሪሳ ሰንዴቪስ
ዳገፈቶ ተከኛ ሎላ አና አሬሮ በከወን ሰዲት ጌጌ ሰሜ ጀደሜ ከና አደባፈቹ ዳብጀቻ ከነኒ ድረዱ ቢሴ ጅራታ አንቻቲ አከነጀቹ ናፊፍሰን
arta anare rohesa tanum khenna baklaman liyu policy ni somale waran umat rabante bakto ko makalakiani umat ra waran bane anare rote chuda iddu adda diredi majedamu fi iddu adda bonkora jedamuti liyu policy ni somale waran umat rabante
mali fakamitti
durano yo rakona genna jira demi sangati foli buinsa jira dim khani afkara warri umnilen janini umatur sizebula umatin baratin umat wa waranan benne kamilenji umatur sizebula da umatu ya malumisani tamale fertani twankana kanano sojiru iddo khubidun ti jadamuti dimundanga khansabe fatani warri makalakia umata adani
malif umata adana kamitti
duratu yu warri kunini iddo adange sankanati umaklaman dangara wal falmajrani warqan motumma tani tak guyatokko ana re rodufani bekhani yo sirite sirito bade ak motumma jiddutani ebelu sirri jire ebelu namatuke injedani warri kara somalum khetani duratu yu achuma dufani tini warri kuhetin namadu warwal yundu duruyu amalu misani bara itibara tamira warwal nikun amma sabab wali buinsani tini bonkora diredi mati kubirunti sadin waliti nami kudani sadin ra warega mejira khanimmo nami giddami sadilen madanitin isan sunke sati nami kudan yabello darbe jira mata gudda jira dotilen injirti wana kasile sol tarironar
hospitala yabellotti nama frasa wallansa jiru tokkos telefonan bilbilar gadde injira
nama ma driver jira anini lakrola sanin torre ummati khono denni kai fi chise tini oi fi fatura danam lufti atake nama baye mite ummati baye nisana hospital ya ballo jira anisi hospital ya ballo khesa tru kusata obuleski khama driver tai asisu jira do ummati firra ku bin kabatin do ummati naga fi chise akata khana ndurte sinate ummata garmale ummati mite
bakati jirtu kana hospital ya ballo khesa madon namni madai me katu jira
amma madole nandir jiru khandir tau jira garm nam kudani shani
warra lola sanarratti madani hospitala ciisani jiran keessa tokko dubbisen jira akkana jedha
dillocha laheti jira mo warxeenat saati kudani tokko ratti danga xeeniran waat
esatti sin kan dawamtan esatti rukutamtan
yakara kulumni cunnuti nuate nuane sirra mamne nam maklaatiyan irannu misete nuas
esa keessa rukutamtan sin esa miidamtan
anu mataan kiyayu fulata de madai warxeen xeeta yu xeeta namtadin madai meeshaan nuuna dhaan diiska fi wanniti bombii tinaaberi meesha kanaati
madoon ka biraanis akkana jedha
naa roobaasee jedha miisigilee irraa madaa'e wantin hiigaddaa doonin tiifu biraannooti asaasumaan dhawame daangum heen irraa zonufe deennu biyyi garreedhan alanu dhufe biyyi haan nu adeef aanee firra dhoorre eeginu aanee eeginu dabsannee firra baamne umniti dhibiin alama hin aannu dhufe maklaali haydan kan mahina nu duhe dangaran wade nama furu rajesina fulani shani nu ramadese awwe nuna dani alasia kenasi ni fika awwe mil kas
esa te amma ka bakat timado ofte kun
anu mare rojala ardan sini elo bida
wae lo lakana qama motum maradde ba fachu jeche gara ana rero tibilbile ojeta wajira communication anicha obbamagarsa kabada dubisenjira akana jedan
sirri dara godin borana anarero esatti liyu polisi kasumale si agazi tor warra jedaman kufiya dima godatani jiru jirani isanti ummata ofise bula haada ture yada
akkamitti kae lolli kun
danga rakira ummata nagade mujirani bolla kesataani akanisana adani bolla kesataani mata sani kofatu mulata jirani mesha warana sniperi bazuka madariyasi wana kasiti ni akanisani warana turan
ana rero kesatti wana kasi duranta ebe kamo amma kun wana rada
danga ratti kanadurale ummata ana da sille kasuma namota sabbiis akka sajjeessanii turanii kana torbee dargaggeessa. Taasii immoo aanaaree roobaa jettee duraan as jala turte.
Bakka amma lolitti ta'e kana bakka sadiitti kan inni ta'e jedhaniiti ka jiraattonni dubbatanii. Marti nuu daangaa godinaa Booranaa keessa yookaan immoo daangaa aanaaree roo keessa jira moo gama Somaalee keessa?
Karaan lafti aanaa Udas jedhamtee kan garri yookaan immoo kutaa shan keessatti hundooftee. Duraan ganda aanaa reeru jalatti bulaa turte. Aanaa tolchanii achitti aanaa taatee hundoofte aanaa Udatti lachuu uummata horsiisa bulaadha waliin jiraachaa turanii. Eega hundeessaniin duubatti immoo amma daangaa jedhanii liyyuu haayilii poolisii kan Somaaliitiin uummata horsiisa bulaa ture haadhu jiran.
Garuu aanaa sana keessa uummanni gamlameenuu keessuma jiraata jechuudha.
Keessa jiraata. Uummanni gamlameenuu hin jiraata. Amma achi keessaa uummata gabraa kan naannoo san ture haadhanii baasanii. Gara aanaa reeroo naannoo ganda karra gumaataa qubatanii jiranii uummata Oromoo gabraatti baadhanii baasanii.
Amma lolaarraa kana keessatti namni du'e meeqa akka ta'e namni madaa'e meeqa akka ta'e waajirri keessan waan qulqulleeffatee beeku qaba?
Suna gammaatti aga waanni qulqullaa'e hin jiru. Kabadeellee hin jira, kabaqatee ba'eellee hin jira. Gocha gara jabeenyaadha kan isaan irratti raawwatanii boombii irratti dhukaasanii meeshaa ammayyaatiinidha kan isaan haadhan.
Humni federaalaa attamitti dhimma kana keessa seene? Humna gaazii amma jettan kun attamitti lola kana keessa seene?
Suni haala isaan itti seenan quba hin qabnu. Warra madoolee odeeffadhe kanuma nama siif ibsa kana kan ibsani.
Gama bulchiisa aanaa reerootiin waan gochaa jirtan maaltu jira gama waajjira nageenyaatiin isaa ta'u?
Namoota madoolee ta'an gara hospitaala yaabaluu geessuu jiranii warra kaan immoo buufatuma fayyaa aanaa reeroo mataa gafarsaatti yaaluu jiran.
Hojjetaa waajjira kominikeeshinii aanaa Areeroo obbo Magarsaa Kabbadaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Ayyee.